kuki budu mededi. Afanya utakavyo abredi. Baby, baby, to spend it. Basha nyewe mafupi no daddy. Like, oko nishike oko. Oko baby, oko. Oko nishike oko. Oko baby, oko. Shindani na Vicaragos. Oh, Vicaragos. Oh, see the Ukamwaga, Wenzanta lost. Oh, Tani Maliza. Oko, Nishike Oko. Oko, baby Oko. Oko, Nishike Oko.
Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unanimaliza, unanimaliza. When you unanifana, nifaya. Oh, wale vikaragosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku. Wapi, wapi nishike uku. Oh, oh, oh. Oh, insana, insana. Oh, walanyana, kidiala. Oh, 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 nani maliza huku, nishike huku. Huku, baby huku. Huku, nishike huku. Huku, baby huku. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Oh, nisana, nisana.